Tata lo mjita, hlukane nami. Tata lo mjita, vele uyamthanda, hlukane nami. Ngoba wena umphiki, ayibo. Yazi ngiyakwazi, awukwazi nokuqamba amanga. Yazi ngiyakwazi, awukwazi nokufihla ngiyazi. Yazi uyangikhaza, uhleli lo mjita ngimazi. Ayisimanga lapho yazi ngiyakuthanda. Inkinga ucingo lakho mina sithando sami yazi angisalibambi. Lapho ngiyabona nezinto ziyashintsha endlini awusangithandi. Kunzima nokusondela kuwe empedeni ayawungibambi. Noma singayeka isihlahla sathando qhilika amagqame manje. Ukubeka ngathi ngabe siyamthatha kahlale nathi. Thatha lo mjita vele uyamthanda uhlukane nami. Naba bangani ngizoyiqhubela impilo unkulu uzongithwala. Siya mina siya leli pholo ukhathele ukulidlala. Ukuba kuyangathi ngabe siyamthatha kahlale nathi endlini. Thatha lo mjita uhlukane nami vele uyamthanda. Naba bangani ngizoyiqhubela impilo unkulu uzongithwala. Siya mina siya leli pholo ukhathele ukulidlala. Blaza uphiki. Blaza uphiki. Uvela umvume ngikhona cha. Awubiki. Iyini kuwe nasanda cha. Awubiki. Angisize mlindo mfana. Angisize mlindo mfana wami. Yazi. Leche raipiri.
Intombi yami ngibambane nayo for many years yangifebe. Sijaba kot mani ngicela ungazingeneza kwami. Ngiyazi uzomphike ngoba akaphiki yeah. Inkinga akaphiki yena yeah, nah. Amaphosa abheke icele whoever's the minister of police futhe. Ngicela nje ubambe umthetho ngizame ezakwami izandla. Ngibambe ngimtetele ngoba akaphiki. Yes, I got big, yeah. Intombi yami ngibambane nayo for many years yangifebe. Sijaba crude mani ngicela ungazingeneza kwami. Ngiyazi uzomphike ngoba akaphiki, yeah. Inkinga akaphiki, yeah. Posa begicele whoever's the minister of police futhe. Ngicela nje ubambe umthetho ngizame ezakwami izandla. Ngibambe ngimtetele ngoba akaphiki yena. Yes, akaphiki yena.
Blaza uphiki. Blaza uphiki. Uvela umvume ngikhona cha. Awubiki. Ngiyini kuwe nasanda cha.
I'm sad that I had to write this like this. Jesus Christ, what a crisis. I cut her off, yes, I might miss. I, before you go, baby, come kiss. I, hold up, wait, hold up, who's this guy? Kill him, I love, I kill him dead. Mama said, same thing, Papa said. Never use your heart as your head. I'm crying, crying, crying. Cause the love we had is dying. Only one of us is trying, while the other one is lying. Even though you fuck me up, I still love you, boo. Say you love me too. Say you love me too.
Blaza uphiki. Blaza uphiki. Uvela umvume ngikhona cha. Awubiki. Iyini kuwe nasanda cha. Awubiki.